sauti ya jaifu hapa mtumbadi. Nikiwa samama na chata sound vinanda. Wabi mwanangu bledi.
Awe chata.
Ati mama kambo mama we mama kone bega da kali la baba mzazi zizi la kale lele madevu vu puta mi bangi ngi changanya na kali ni changanya na goto to changanya na chege baladani kuna majabu bwana baladani kuna majabu bwana sakana dada wanateza chula we sakana dada wanateza chula we taka la matela taka we taka we taka la matela taka taka we taka la matela taka alikoti banke alikoti kali alikoti mbwa alikoti zege fanya buku we nyungu wangu nyungu We do not go to night now. We do not look now. And they want to go to you. They want to go to you. Chata sikuhitaji umundani.
Burudani huanzia nyumbani bibi wewe na time hii hapa nipo na designer chata sound vinanda.